reach a champion SP. Where I go to me, I come from. King Spite top life. Chill up on the beat. Nobody say, talk to them, sell them. Nkera nengenda nenchapo mulimu okukoma onga kaombizi jude munsao. Nkera nengenda nenchapo mulimu okukoma onga kaombizi jude munsao. Encha weekend tugenda zikuva. Tugenda zikuva. Encha weekend tugenda zikuva. Eno weekend tukuva uptown. Weekend eja tukuva downtown. 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 Udawo, it's a fresh weekend. Oh my DJ, wake up. Wake up, present you so high. Have no fear because life is short. Kila siku kwetu siku kubwa. Kukunywa na kulewa na kukua na furaha. Na kukua na furaha. Eno weekend tukuwa uptown. Weekend eja tukuwa downtown. 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 Wate siri nanyo naenda bie whiskey. Nabye whisky, ejude meza. Wate siri nanyo naenda bie whiskey. Nabye whisky, ejude meza. Okunywa whisky, olino kuchapa kwanza. Ofune ukaumbe, ejule munsao. Wate siri nanyo naenda bie whisky. Nabye whisky, ejude meza. Wate siri nanyo naenda bie whisky. Nabye whisky, ejude meza. Eno weekend tukuva uptown. Weekend eja tukuva downtown. 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 Katino gwe mwaloli wachi watocho. Waina polifisikia kuwebio kunywa tocha. Eyo tichikuva daily. Chukua daily. Wine up, come closer to me, baby. Nkuwebio kunywa. Wine up, come closer to me, baby. Nkuwebio kunywa. Eno weekend tukuva uptown. Weekend eja tukuva downtown. 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 Eno weekend tukuva uptown. Weekend eja tukuva downtown.